fana sengena mabing. Ushilisi vele mina mbothe. Ovaleka fana sengena mabing. Sengene mina lana ngicela ungakhuluma. Ovaleka fana sengena mabing. Sengene mina lana ngicela ungakhuluma. Ovaleka fana sengena mabing. Sifike mina impunzi ehlaba zonke impunzi. Lapho ngifika khona kujabula abantu. Nale nambu sesangeke yona iyajabulisa. Kududuze futhi kumthokozise. Bayangazi noma kungathini. Kukhuluma nolobo skima nabo. Bagcwele ngabo wena phela oyivalela ngaphandle. Uma yisnika lami sazophatha. Ushilisi vele mina ngothe. Ovaleka fana sengena amaking. Ushilisi vele mina ngothe. Ovaleka fana sengena amaking. Sengene mina lana ngicela ungakhuluma. Ovaleka fana sengena amaking. Sengene mina lana ngicela ungakhuluma. Ovaleka fana sengena amaking.
Ubumishosha qobo ngameli bonke mina ngiyabahola. Funa ukupitola iva I'm the ground. Noke nina ntingi kono I'm the mess. In a game going on a crazy. I'm dark if I'm a dog you. I'm a beast, I am a catch. I'ma never find a car. Look at she, I'm everywhere.
Ovaleka fana sengena amaking. Ushilisi vele mina ngothe. Ovaleka fana sengena amaking. Sengene mina lana ngicela ungakhuluma. Ovaleka fana sengena amaking. Sengene mina lana ngicela ungakhuluma. Ovaleka fana sengena amaking.